days before kwa na shooting star nilikuwa na wishes kibao nipate jini ndo nikuwe na more 3 wishes nikajipata mimi mchanga bana na kalongo na costume za uganga nikaambiwa fair ina wadush impatience ina wa dreams upala ina wa vibe so kijifeel maua sana nipate cemetery back in 97 jo nilicomplete familia and I miss 05 ile stress ilikuwa tu vita na chicken pox Benjamin Button hapa nani ndo Platon plus kulanjaro na wabigi au nikosi mina mabros nikikosi na dishi sa zingine inakosa so inabidi wengine tukule maneno vile tunakula vitabu tukwa iga kuingia iga yowe na umaseno mdomo inatetemeka ile meno hugongana so unajua tuisho seza kindani venye nyumba hugombana na ni kweli miaka husonga faster especially since walisema good times as the last kabla wait naeza sema yenye sikuwa na past kabla jua izame ndio sisi tukamlose just nipigia booze anyway mungu tundo anajua mbona memories zetu bado zinanisukuma kwa kona najua tunafaa kusema goodbye lakini mbona nimeshindwa ile mayai sasa ndio inataga zile empty pages zimeanza kusomeka niko na peace na naifeel ya fine kwa saga maswali moja na kusononeka mbona nakukuta kwa gatherings kwani walikuchocha time uliko na breathe tumeshindwa ku move on kwani ilikuwa necessary tukusahau siku zimekuwa kokoto sio kazi ile tulikuwa tunakazana kutafuna othero picha ni incomplete ka kuna othero ni zaidi ya decade na bado hujafade ile place yoyote unsafe napitia na jua ngome ni ya shade joy imeacha kushine so sudden ni venye tulikuwa tunajikaza kutazama mvua kwa tele ni follow footsteps za buda ni kuweka dere ufollow za mother nilikuwa naelekea dole nikaanza kusikiza Tupac na bass bass wakaanza kunilose Sundays Mondays kuhepa daro si unajua nilikuwa nishaanza kuwa pro kata za manda au lunch na saa zingine kuwa strong ndio key ju morning ulipiga sip za strong tea that's pia huhitaji love manza sijui nitaipata wapi na niko stuck kwa dark room fulani hapa na sidai we rent tangu 2014 kadem kapianga tu na kalikuwa kana turn 14 uliniacha na lose ends niko kwa riadha ni ukweli I had a dream ndio ulikuwa unanita king junior kama Martin Luther siungebaki tu kwa mtoiju labda maturity ndio ilikuwaste inevitable lakini ka urembo yako ingekuwa possible ungeshare mchana na sengenga usiku ni nightmare msimu kiangazi niko stuck kwa barafu nina drops za machozi labda uko na za madafu your conscience inanisumbua niko na deja vu mara kaa 100 juu last moment tulibishania mbele ya sahani na vitu zingine kiufala fulani after supper ndo tukavutiwa 44 umedisappear uligostu hivyo ka scissors sizi yako alikuwa na shiva kabla zoe huyo mwingine alikuwa shapata scissors na mimi nilikuwa na rokia test hiyo moja haikuwa enough 7 days na makarao wanatupeleka raf nikaanza stories zako kwa kompo karibu nipate vocha holidays walitungoja kuona kati tutapia ocha ulishatumiza si chocha sadness most itakurudisha home so uliza Lucia na cry for after ka 2 years tena nilikuwa daro nax nikasikia tumeluzi wengine wawili after 9 months kwa tumbo wazaliwa tu kushikwa kaburi ni sawa tu nipo kuingia kwa grau hata bila opponent judu kipata chance we rudi kejani si ask for more lakini kumbuka kutukujia na hiyo amani nilikuwa hodari futa so si ati sina goals this goes to all the lost souls I hope find peace na mtu sakia space moms and dads sisters and brothers nieces and nephews na pia maarifs kuna sauti kwa kichwa kila time usemani kwa babu so mko irreplaceable na dunia inazidi kuwa kavu endeleeni kuwachona us mtakuwa always among us acha tu fix story yetu na god baadaye itakuwa ni sisi na nyinyi na itashikua they were what we are and we never lost you to gain more angels tangu 08
All I can say is I miss you It hurts so bad that I lost you All I have now is memories The pain inside me is killing me All I can say is I miss you It hurts so bad that I lost you All I have now is memories The pain inside me is killing me